الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كاكاتي abarungi natuchagena maso ne zaka waluo akasonga Sheikh Uthman kalengedde atenga kalengedde mbotofu nti waluo ebigambo ono byetaaga okutagulula omuntu abitegeere bulungi nnyo ekigendererwa ne ekitegeezebwa muyo ng'ebigambo bino ndoza okuvaayo obulungi twetaaga okutandikira ku fakara egamba kiti waluddawa paragraph
boba owazaka
boba owazaka awe totandikira kale kakati boba owazaka nshaka tandikire wano omwandiisi agamba nti boba owazakayo okirizibwa okujiwa omusiraamu yenna gwokakasa nti mwetaavu awo twalabyewo owewala n'owookumpi twalabyewo ne tugamba nti bwe tukubiriza okuwa zaka ow'oluganda tekitegeeza nti bw'oba okulembeza atali wa luganda nti olwo oli mu nsobi wabula ow'oluganda aliko empeera nnyingi okusinga oli olwa hadithi gye twalabye mu musomo gwaffe ogwayise era netukiraba nti nno hadithi ezo zetwalabye zirimu obujulizi obuli kiriya obutugamba nti nno siteeka nti omuntu zaka yina gyetwalira imamu oba omukulembeze yenna oba ekitongole kyonna kubanga nabbi saasala benyininyini akusomedde eddiiru nagamba zaka gy'oba owadde ow'omusaayi gwo ow'oluganda lwo ogifunamu empeera z'okuyunga oluganda n'okubeera nti ofunye empeera za zaka wabula ate okubirizibwa nnyo agenda maaso omuwandiisi agati wabula ate okubirizibwa nnyo okukulembeza ab'enganda ab'okumpi omuli baganda bo be mugatta taata ne maama abalina abaana oba be mugatta taata yekka oba be mugatta maama yekka kati ekigambo kino abalina abaana mukiwulidde kiina ekigenda okujjulula mu luddawa wansi nti baganda bo be mugatta taata ne maama bwe babeera balina abaana tebabakakatako kulabirira naye muganda wo gwe mugatta taata ne maama bw'abeera maatha bw'abeera talina ki bw'abeera talina baana kitegereka ate ye okakatibwako okumulabirira lwaki tugera kinyonyolera mu kifo kyakyo nga tukituuseeko kakali wontulabye abooluganda usuulu okubeera nti nno abooluganda bano baganda bo bakojja bamaama abato bakizibwe abo bonna okkiriza okubeera ngu bawazakaayo oba be mugatta maama yekka bataata abato basenga bakojja bamaama abato bakizibwe abo bonna n'abaana baabwe okkirizibwa okubawa zaka tewira bya tuina ketwakoonyeeko bemugatta taata ne maama abalina abaana baganda bo bemugatta taata ne maama abalina abaana kateeka omusitale tujja ina keetaaga wansi wano mu paragraph gye tugenzeeko we tugenda okeetaagira agamba bw'ati wabula tokkirizibwa kuwazaka bazadde bo kubanga abo bikolo by'ovaamu okakatibwako balabirira wadde abaana bo kubanga abo bakuvaamu okakatako okubalabirira wadde mukyalawo kubanga omukyala okakatako okakatibwako okumulabirira n'olwekyo abo tokkiriza kubawa zaka wadde baganda bo boosikira nga bafudde wadde baganda bo boosikira nga bafudde wadde baganda bo boosikira nga bafudde nam wadde baganda bo boosikira nga bakoze eki nga bafudde wali omuganda ogwotasikira nga afudde naamu yani ye muganda wo alina omwana, muganda wo alina ezzadde libere lya buwala libere lya bulenzi, kitegese bulungi. Kasita muganda wo abanga alina ezzadde togenda kumusikira, alina alfaru alwarith togenda kumusikira. Kitegerekeka? Kitegereka bulungi? Nekitegeeza ki? Nekitegeeza kino abooluganda. Nekitegeeza nti nno oyo bw'aba alina ekibanja kye, alina kapoloti ke, alina ennyumba ye, alina piki ye, mwavu. Naam? Alina eggaali ye, mwavu. Naye singa aba afudde, oli mubasika. Kati obusiraamu bukulumiriza okubeera nti nno tabeera mu buyinike n'otamulabirira. Kitegerekese? Kitegerekese? Ate bukulumiriza okubeera nti omulabirira na kisava, so sina zaka, kubanga zaka erimu amakulu g'obuyinike. Ogiyamba oyugowa zaka. Aba akoze ki? Aba anafuye. Zaka sadaka. Nga bula ba Qur'an bwe yagiyita nnyo sadaka. Sadaka ebaamu obukendeevu. Yani tefaanananga ekintu obugabirizi obuli direct. Kati abaana abo bw'oba obalabirira, endabira gy'olabiriramu abaana bwe yakitiibwa nnyo n'omuntu gw'olabiriza zaka. Kuyinza okuba lu famire enjabu awo nga weeyama gw'ogirabirira naye nga gw'ogirabirira na zaka. Obulabirizi bw'owa famire eno tebufaanana mu kitiibwa ng'obulabirizi bw'olabirira nabo abaana bo mu sente ziye eziri direct. Kitegerekeka? Kati muganda w'ono, muganda wo alina ezzadde, bw'aba afudde tosobola kumusikira. Kitegeka nti bw'abanga mwavu, bw'abanga muki? Mwavu, okkiriza okumuwa zaka. Okkiriza okumuwa ki? Okumuwa zaka. Era tokakatibwako kumulabirira wabula okubirizibwa okumulabirira. Tubyawudde? Okubirizibwa okumulabirira muganda wo. Bwetuba tukubirizibwa okuyisa okulabirira omuliraano. Nabbi agamba nti takkiriza Allah oyakkuta ewe nga muliraano awe muyala. Kati ate watya muganda wo? Kitegerekese? Tokkiriza kubeera ng'oyina obusobozi obumulabirira n'obeera nga tomulabiridde, okubirizibwa okumulabirira naye tokakatibwako. Kati waliwo gw'okakatibwako ye okumulabirira, kasita abeera nga takola atya? Nga talina. Ye muganda wo, nga muganda wo oyo talina mwana. Lwaki? Bw'aba afudde maali egenda kujja wuwo, kijja kitokuba nti tosobola mulabirira. Kitegerese bulungi? Kitegereka? Ayinza n'okuba nga mugagga ddala. Singa abadde mugaggale, singa agaggawadde, n'afuna emmaali mpitirivu, emmaali ewaafiira eddawuwo, kijja kitya okuba nti waba mwavu tomulabira direct? Kitegerekese? Nolwekyo muganda wo yenna atalina mwana, muganda wo yenna atalina mwana bakuba naaba tabakyali wansi wa kati amasa tegali kwono, ali wansi wa taata, akyalabirwa taata, abaana abato abaaky nedda, ayinza okuba muganda oli omusajja mukulu, ayinza okubanga na mufumbo, ezira kubanga ina n'abakyala babiri, ni tazaala. Takola ki? Tazaala, mwetaavu, oyina obusobozi, mulabirire. Bw'oba oyina busobozi, yukallifu llahu nafsan illa wusaha. So kubanga obulabirizi bwo wadde olimu abasobola okuwa zaka ne busobola kukoma ku famire yo. N'ebbanga ly'omala ng'olina obusobozi obumulabirira direct, oyina okumulabirira direct. Kitegerekese? Kitegerekese? Jazakumullahu khaira. Naam. Ndoza isoke kati banange ekigambo kino ate nibwaki sijimazeeyo mu kujisoma. Wabula tokkirizibwa kuwazzaka bazadde bo, wadde abaana bo, wadde mukyalawo, wadde baganda bo b'osikira nga bafudde nga beebo abatalina zadde, kubanga abo okakatibwako okubalabirira. Ensonga ogitegedde lwaki okakatibwako okubalabirira? Kubanga naawe emmaali yaabwe egenda kudda gy'oli, eba esobola okudda gy'oli singa weera nga byafudde before yo. Naam? Kati kijja kitya okuba nti beetaavu n'otabalabirira. Tayibu. Ate ye omukyala akkirizibwa okuwa omwami we zaka. Limaaga? Kubanga takakatibwako kumulabirira. Ngera bwe twalabye nti nno, muganda wo n'omugatta taata ne maama, alina abaana, okirizo okumwa zaka lwali toka ti bakokola ki kumulabirira
tegeza esongeri kati bogagoka takola bilira
naam kitegerekese aha nozako abaliranwa abasilamu baliranwa abasilamu nabetaavu bosala nabo ku masjidi bwotyo bwote makulu nogenda maso obujulizi obulaga nti abantu ba famire yo mugwana okusookerako era nga bujulizi obulaga nti obusiraamu bukubiriza gwe kenyini nyini okwegabira zakayo so si kujibwa bitongole kwe kuba nti nabbi sallallahu alayhi wasallam yagama hadithi ya Salman ibn Amir inna sadaqa ala almiskini sadaqa wa ala dhawir rahmi wa ala dhir rahmi ithnatani sadaqatun wasila nabbi sallallahu alayhi wasallam hadithi ya Salman ibn Amir atugame nti zaka yowa mwetavu atali wa musayigo atali wa luganda atali mbali betukonyeko munnange mufuna ko mpera za mulundi gumeza kubera nti owadde zaka ne wa ala dhir rahim ithnatani laba nabbi bwazogedde no muwendo naye ate zaka yowa oluganda ate ofuna mpera za mirundi ebiri sadaqa wasila mpera zokubera nti no owadde zaka nokubati oyunze oluganda kitiwa kakati jangu wano sewa mkama wange tutaandikile wano
tupongereyo
barakallahu fi
wajuko mime mbamba
nesebe lo mzindaro
naam agambi nti bismillahirrahmanirrahim agambi nti mugagga ki awazaka ayinza okugamba nti ye talina mwavu gwamanyi mubenganda ze
ekyo kibuzo nga bw'okiwulidde kiri ku ngulu ate gw'olina ansa gw'olina ansa yaakyo waliwo omugagga agamba ntize siina mwetaavu gwe mmanyi mu b'enganda zange twogera ku basiraamu kubanga zaka eweebwa basiraamu na ani agamba ntize siina bwe tulya mu baganda bange bonna bali bulungi bwentunulira mu baana baabwe bonna bali bulungi bwentunulira mu bataata bange abato bonna bali bulungi bwentunulira mu baana baabwe bonna bali bulungi bwentunulira mu baba maama bange abato bonna bali bulungi bwetula mu baana baabwe bonna bali bulungi bwentunulira naam abo bonna bafaanaganako bwe batyo bakkojja mugagga ki ayinza okugamba nti talina mwavu gw'amanyi mu b'enganda ze hatuko okubeera nga afiirwa bulungi obwo oba okubeera nti zakaayi agifunyemu emirundi ebiri genda maaso
okay agambye nti mugagga ki ayinza okugamba nti ye talina mwavu gw'amanyi mu b'enganda ze wadde mubalirwana
mubaliranwa
wadde mubaliranwa aiwa yadde mubasaze banne ku masigiri emutwala wadde ku kyalo kye bwe tubanga abaavu tubamanyi era nga batwetoolodde mu famire zaffe n'emirirwano kati bwetaavu ki obw'okutwalira ebitongole zaka ate nga abeetaavu abatufunisa empeereza emirundi ebiri obalese mu famire yo
kitegerekese bannange bwetaavu ki obw'okubeera nti mu bigezo by'olina n'emigugu gy'olina n'okutawaana kw'olina mulimu okuba ne zaka yange kati ngiwaani zaka yange ngitwale luddawa nga mu famire yo mulimu abeetaavu nga mu miriraano gyo mulimu abeetaavu haji gundi hajati gundi naam bwe tugamba haji kati aba akola hijja naye haji ne hajati e uganda omuntu kaine waaba akuze mu myaka kimumalira okubeera nti nafunye ebyobwa haji na abasiraamu bonna abali awo ku masijiri tomanyiko beetaavu na bwetaavu ki obwa okubeera nti nozako gitwale wantu allah yamanye etuuse tetuuse bagiwadde tebagiwadde bagituusiza ku bantu bagituusiza na ng'ate abeetaavu bakwetoolodde obalina mu famire nekumiriraano nekumasijiri owangaalira genda maaso
agambye nti yensonga lwaki si kakwakkulizo nti gw'owadde zaka mu b'oluganda lwo oteekeddwa okumutegeeza nti eyo emaali gy'omuwadde ya zaka
teweebaza teweebaza eyo zaka nedda si tteeka ndi olina okukola ki
okumutegeeza
okumugamba wabula omutuusa ako hato nyonyola bingi kyati munange eno bintu byange ngoze ntya naye bwakwebaza alhamdulillah barakallahu fikum alhamdulillah komoko genda maso
wabula okkirizibwa okujimuwa n'asanyuka n'alowooza nti omuwadde kirabo era omulowoozezzaako naye nga gwe okimanyi nti eyo zaka olukiiko lw'abamanyi
tugenda ku bujulizi
allajina daima lwalamula nti idha dafata zakataka ila man talam annahu mustahiqun
bw'owa zaka bw'owa zakayo omuntu gw'omanyi nti akkirizibwa okwewa zaka
annahu mustahiqun laha biniyati zaka fahiya zakatun sahihatun
n'ogimuwa n'ekigenderwa ky'okuwa zaka eba zaka ntuufu
wala yulzimuka ikhbaru al-akhiri bi annaha zakatun
era sika kwakulizo nti olina okutegeeza gw'ogiwadde nti ky'omuwadde zaka tebenkera owekitiibwa tebenkera ng'owulidde ennamula z'abawulama abanene aba omma abafaanaganako bwe bati munnange omanye nti nno ky'oli mu kubeera oba ekikusomesebwa kyekyo kyennyini ekiriko bawulama abaffe ab'obusiraamu yensomesa eddiini yaffe ey'ekitiibwa eno fatuwa ya lajina daima ilbuhuthi ala ilmiya wal ifta namba ya fatuwa eri omutwalo gumu mu lukumi mu bibiri mu ana mwemu genda maaso
tugenze ku mutwe mulala abakola ku zaka ndoza baisi al amiluna alaiha
katugenze ku mutwe mulala twogera ku bakola ku zaka lwaki bo tubogeddeko ekyabwe li anna shay'a bi shay'i yudhkar kubanga utulabye obulyaza amaanya n'obutali bwesimba obuli mu bimu ku bitongole n'abamu ku bakulembeze abatateeka mu nkola kyebateekeddwa okuteeka mu nkola mu kutuusa zaka weteekeddwa okutuuka kakati waliwo omuteeko nagwo ogwebegera waliwo omuteeko okola gutya ogwebegera kati guno guwulirize nagwo mukulu nnyo okubeera ng'ogutegeera gwebegera gutya gwebegera kyenkanaki gwegukkiriza okwebegera genda mu maaso
agambye nti abakola ku zaka al amiruuna alaiha mu kifo kino kikulu nnyo okumanya nti ebitongole ekitongole kyonna ekitaweebwa mulimu mukulembeze wa ddiini mu ggwanga naam katuddemu agambye nti mu kifo kino muwulirize bulungi bannange kikulu nnyo okumanya nti ekitongole kyonna ekitaweebwa mulimu mukulembeze wa ddiini mu ggwanga okukola ku zaka wabula nga gundi ne gundi be baatuula ne beekolamu ekibiina ekikola ku zaka bw'okiwa zakaayo gwe oteekeddwa okuba wa ssente ez'okukunoonyeza abeetaavu n'okubatuusaako zakaayo
kitegerekese bannange diini y'obusiraamu si kavuyo nti obwavu bwe bunnuma
nteekawo akabiina
ne buluma n'ekitiibwa ne buluma ne Uthumani ne buluma ne Juma saba Allah bututaase akati bwe tudde ebbali buli muntu n'aluma ensonda z'enjala n'asiriikirira tugenda okulaba naye tukoze tutya okwebbulula bannange mujje tusinkane baadalaasiri timulaba mutya singa tupangisa omuzigo wali ekajjansi ne tukuba ekipande ne tugamba nti tukiyita ekitiibwa ekipande ekya zaka collection center zaka collection center kituufu ate nno okigeredde obulungi sekaali kirima kaakati kaakati kiba kitegeera capital waffe mwangu nnyo kufunayo ntebe nnya n'emmeeza ne kompyuta etusigamu ne kalangi bulungi ne kamasaamasa akaluumu n'ekipande ekyokukola sign post siwe kiri obusente awo bwonna obusigadde ofunayo DJ ku radio station n'obakoka omuwadde n'alyoka akuyimbira ekifecho ubeera nti banage zakayo jitwali ruddawa mu zakat collection center kakati kitibwa nga tumutuma nga akwata kulwe masaka manona akwata kulwe jinja manona akwata kugundi manona agenda ku radio gendo kakana nga abantu batandika kuleta ebisawo bya zakat nga babituwa kitegereka bwe bituuka nga tugamba nti inna masadaqatu abange zakeni ekunganyiziddwa tye lil fuqara ya betavu wal masakin fuqara bebasi bebanaku abayini kenyo ba masakin bebavu wal amilin alaiha na bajikolako
bateka mu kya kusatu
bateka mu kya kusatu lyao kumwanjo kitegerekese tugenda okwanonya bebani tugenda okulaba mbu bebaffe kitegerekese sendo kumani kichingosa kyuse tugenda okulaba mbu bebani mbu bebaffe
bekanga bwekanga
bebo walu ebitu yetu kwa wakatonda ebitu yetu kwa wakatonda kakari ndomu nangi bebaffe ekibuzo wabi ilanga dala bebaffe tujiko chienkanachi tukunganyi zobu kade kade butano bubu mgizeti tewe kuchi
mzako yu mwaka muna mbazo mbako kwa jindi
zene to chakula vinako chitofu kini iti bebaffe baamiruna alaiha bwetu wetuwe gamba kibibani bebaffe aha kakati aboluganda ekibuzo mwewe kuchinganachi singonga mati mwewe kaka kadde ngambu keri ngankubuza leta dali tinyina koma kakadde kenyeno kwewa naam singa gamati twewe ko bukadde 10 leta dali ntinyina koma ku bukadde 10 yani omugabo gwa baamiruna alaiha atendo balina mujamo balina mupuluro ochitage tugenda okulabanga mbutufu obatutte hafu obatutte kimu kya kusatu obatutte ki waliwo omusiraamu atalaba nti ekyo tekisoboka kubanga eddiini y'obusiraamu bwetyo bweri tekisoboka kubanga eddiini y'obusiraamu bwetyo bweri eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala gye yaleeta najiwo mbaka fe Muhammad sallallahu alaihi wasallam najituleetera yakitiibwa nnyo erimu mbabit bwotunulya sisitimu yaayo kwegamba nteeketeeke bulungi nnyo ekiyitiridde era omulyango nekubeera nga muggule bwe gutyo naam nga bwe gweyongedde okugoka ennaku zino naam wano zaka wali kuweza wali zaka wali zaka wali zaka wali zaka guba kubeera nga bwe gutyo bwe gulinga baamiruna alaiha beebo kwekola mu mulimu awo gira tugekola ba ofiisi kapito yine ennaku gwe tukozesezza kakadde kamu n'ekitundu tukunganya obukadde ate bwe twewaake ettuntu n'omugabo ekyo buli muntu akisobola ekyo buli muntu akikola atya ekyo buli muntu akisobola kakati ani gwe bayita amila ala zaka alimu aye yani baula baamunyonyola oba tebaamunyonyola aye eryawo nte twekolemu omulimu gena maso kitiibwa naam
tuwa mazaba naagamba nti tebakkirizibwa kukwata ku zaka eyo
soko
tudewagwa mu kifo kino kikulu nnyo okumanya nti ekitongole kyonna ekitaaweebwa mulimu mukulembeze wa ddiini mu ggwanga okukola ku zaka wabula nga guundi ne guundi be baatuula ne beekolamu ekibiina ekikola ku zaka bw'okiwa zakaayo gwe oteekeddwa okuba wa ssente ez'okukunoonyeza abeetaavu n'okubatuusaako zakaayo
tebakkirizwa kugikwatako eyo zaka bukolokolo buza obukadde bibiri yonna eyina genda mu bali abali mu miteeko omunaana nga bano tebali bamu ku ogwo abo si baamiruna alaiha tebakkirizwa kugikwatako nga bw'ogenda okuwulira mu maaso
tebakkirizibwa kukwata ku zaka eyo gy'oba wadde ne bagamba nti bagwa mu muteeko gw'abakola ku zaka
kituufu bebaji kunganyiza yani bebafuse nsowe kungana kwayo na ye genda maso
abakola kuzakabe bobokka abawe bubunanjibwa obo ngababu webwa
ngabubawebwa
omukulembeze weggwanga y'obusiraamu oba omukulembeze w'obusiraamu mu ggwanga eritali lya busiraamu omukulembeze oyo
teeka ebirowoozo ku ssente enseeno
omukulembeze oyo
teeka ebirowoozo ku ssente enseeno genda maaso
omukulembeze oyo yatunuulira obunene bw'omulimu gwe bakola n'apima ekigero ky'omusaala kye bagwana okuweebwa
kitegeerekese baweebwa omulimu omukulembeze w'obusiraamu omukulembeze
w'obusiraamu
imma ggwanga oba akulira abasiraamu mu ggwanga eryo kitegeereka kati omukulembeze oyo apima omulimu abantu bano gwe bakola n'abawa ekijjamu ekyo kibakoze eki kitegeerekese tugundi akola ki ku zaka tyayitawo wano ku wiikendi ne bamugamba nti waliwo abantu musanvu abaleese zaka ye nti nagulawo kompyuta nakola entries ezo musanvu n'agenda ku mirimu gye ontegedde bulungi omukulembeze akipima naga ti ono kati kusira ku bunanyiza gwakola buno akwatamu emitwalo asatu ku zaka yakoze eki omukulembeze mutamano era obusiraamu bwamu ebbeetu ng'omukulembeze nga bakkiriza okugereka emisaala gy'abantu abasigadde kitegese bulungi nabano apima kiki ekijjamu ekyo bakola batya kyebapima so si kubeera nti bebewadde obukulembeze bebewadde n'ebirefaanako bwe bityo nedda genda mu maaso
agambye nti singa omulyango guba muggule singa omulyango guba muggule bwe gutyo anti buli muntu wa ddembe okutandikawo aka woofiisi n'ayita abawi ba zaka neyeepimira ekipimo sitaani kyemugambye emaali ya zaka esinga obungi eba tejja kusukkanga z'woofiisi ezo
genda mu maaso soko ddeka emabega
singa omulyango guba muggule bwe gutyo
singa guba muggule bwe gutyo
nti buli muntu wa ddembe okutandikawo ka woofiisi n'ayita abawi ba zaka neyeepimirako ekipimo sitaani kyemugambye emaali ya zaka esinga obungi eba tejja kusukkanga ziwoofiisi ezo
ekyo nze naawe tukiraba bulungi genda mu maaso
allajina daima olukiiko olumanyiddwa olwabamanyi lwawa fatuwa bwe lwali lulamula ani akola ku zaka oyo ali mu miteeko munaana ejayogerwako lwagamba nti
uliza nolukiiko lwa lajina daima
walmuraadu bilamiriina alaiha assuaati
amakulu baabo nyonyola obusiraamu bwaba nyonyola walmuraadu bilamiriina alaiha
assuaatu
allah kyategeeza mu aya eri gebayita baamiruna alaiha nam genda mu maaso
agambye nti assuaatu allaziina yabaathuhum imaamu lmuslimiina au naaibuhu agambye nti lijibaayatiha
beebo abakozi abasindikibwa imaamu lmuslimiin omukulembeze w'abasiraamu so si omukulembeze wa kawoofiisi akasigadde wali manaja bali bagenze bakuŋŋaanye baleete nam atinze napigugwe kati mutaawe kati jako gundi obafe omugabo gwa office kusinga ku polisi ya office eno seno nebere kuŋŋaanyiziddwa 25% ebere yabaamiriina alaiha ogijjawa bwogamba 20 nga tuga nti ogijjawa bwogamba 10 nga tuga nti ogijjawa ne bwogamba 5 nga tuga nti ogijjewa okubeera nti
5
kitegereka ogwo mulimu gwe weewa ogwokuŋŋaanya zaka agikuleetedde akusasula kubanga bambi ye mu nsi tamanyi omwetaafu famire yo yonna bagagga ku muzigo yonna wasalira bagagga baliraana bonna bagagga ensi yonna eri bulungi kati abonye bwe gyetalaba wakuwazza kadde eno omusajja watu atanga addeena ddeeri kyava ajja n'omuyambi okubaako omugagga gwokola ki kati alina okukusasula okumunoonyeza abaavu batalina batamanyi genda maso
agami nti wayadi khulu fi dhalika katibuha wa qasimuha
ge soko de mabega tudemo nsonge ni allahi na daima
wal muradu bil amilina alaiha
wal muradu bil amilina alaiha agamba bwati ba amilina alaiha bogirwa ko qur'ani
as-su'atu alladhina yab'athuhumul imamul muslimina
be batambula mu bantu nga batumiddwa omukulembeze w'eggwanga ly'obusiraamu
auna ibuhu
oba omusigirewe twala nti ani gavana w'ejindi
lijibayatiha
nga bagenza okuŋŋanya mu bantu zaka genda maaso
wayadkhulu fi dhalika katibuha wa qasimuha
era nga muyingira munono yasigadde eno mu ofiisi nam amakula inabe yasindise bogu wagu kwa field waka babira mu field yeyo nga banonya kati waluo ate baba lala nga bali eno bogu wagu kwa kujiwandika bali nga bajirese waluo na balala ngo mulimo gwagu kwa kujigabanya sise bulungi abo bonna bayingira mu babo abakola ki abo wazaka chenyagalo ekitegeete ba amiluna alaiha kusamte bwasulao kwerunde sigwa figwa kweronda oronde bwabulonde bwewa buvunanyizibwo obwo ekitongole kyo neche simbyo timumpeza zaka ogwacho bugubeeranga kidala kinonyeza aba zakeyo oba kiyita ne bagireeta nekikola kitya nekijibatuusa ku bantu nekijituusa ku bantu bayino kisasula bana abajigize okubeera nti kibakoledde omulimu gw'okubalagirira abyetaavu badde batakola batya badde batamanyi kitegereka genda maaso kitiibwa
looza otumazeewo
tumazeewo
naga nti olukiiko
naam
lwawa fatwa
naam
agambye nti olukiiko
naam
olwawa fatwa luno bwe lwabuuzibwa nti abafa omuntu akuŋŋaanya zaka
naam
n'agigabanya mu beetaavu akkirizibwa okwegabirako ku zaka eyo era kigero ki kyeyeegabira lwaya nokula nti
wulira bakimanye bulungi nnyo nti waliyo abantu abasobola okuteekayo zi woofiisi ne batandika okubeera nga bakola batya nga beegabira kati wulira lukiiko n'olunyi lwe tukyaliko olwa nnagina ddaima lwenkakasa nti fenna nga abasiraamu biddaaki abo walimu balumanye bulungi n'ekitiibwa kyalwo olukiiko lwa fatwa luno bwe lwabuuzibwa nti abaffe omuntu akuŋŋaanya zaka n'agigabanya mu beetaavu akkirizibwa okwegabira ku zaka eyo akkiriza okwegabira ku zaka eyo era kigeru ki olabye obuzibu bwerabise kati bwabakkirizibwa yeegabira atya yeweeko kyenkana ki era kigeru ki kyeyeegabira lwayanukula nti genda maaso kitiibwa
idha kana man yajibiyaha au yuwazzi'uha mukallafan bidhalika min waliyi lamuri
bwabanga omulimu gw'okuŋŋaanya gw'okugikuŋŋaanya mu bantu n'okugisaasaanya mu bantu gwamuweebwa mukulembeze w'eggwanga ly'obusiraamu
au naibihi
oba omusigireewe
jazaalahu an yakuza minha walau ganiyan
akkirizibwa okufuna ku zaka eyo ekigero ekimuweebwa omukulembeze oba omusigireewe
kadira ma yutiihi waliyu lamuri au naibuhu
nkulembedde nziruse walawo ganiya nyina gundi gyembuuse ndowooza
jazaalahu
sokodde fatwa gidde mu bupya olwobukulu bwayo
kana man yajibiyaha au yuwazzi'uha mukallafan bidhalika min waliyi lamuri au naibihi
bwabanga omulimu gw'okuŋŋaanya mu bantu gw'okugikuŋŋaanya mu bantu n'okugisaasaanya mu bantu gwamwebwa omukulembeze w'eggwanga ly'obusiraamu oba omusigireewe genda mu maaso
jazaalahu an yakuza minha walau ganiyan
akkirizibwa okufuna ku zaka eyo ekigero ekimuweebwa omukulembeze walau ganiya kati kiri ekivunanakisembyayo ekyokuba nti wadde mugagga kibadde kirina kugira wanne kyasembayo eri ku nkomerero okay
akkirizibwa okuba nti afunamu omugabo wadde mugagga
okay naam genda maaso
jazaalahu an yakuza minha walau ganiyan kadira ma yutiihi waliyu lamuri au naibuhu
kati bwe otubadde olina kisebo okukitusomera kivunula omulundi gomu akkirizibwa tuli luddawa sokondagewo naam akkirizibwa okufuna ku zaka eyo ekigero ekimuweebwa omukulembeze oba omusigirewe genda maaso
agambinoza nti
walau ganiyan
walau ganiya kadira ma yutiihi waliyo
nebwaba mugagga akirizibwa okulya ekimuweereddwa ku zaka kubanga zaka emuweebwa lwa buweereza bwe so si lwa bwetaavu bwe walawo ganiya ge makulu g'ekyo wadde mugagga wadde mugagga lwaki ono yakkiriza okwebwa zaka
kubanga mukozi
wadde mugagga akirizibwa okubeera ng'akola atya
kubanga anaali ku mulimu
bani kiki tufunyeewo wano bwabanga omulimu gw'okugikuŋŋaanya mu bantu n'okugisaasaanya mu bantu gwamuwebwa mukulembeze w'eggwanga ly'obusiraamu oba omusigireewe akkirizibwa okufuna ku zaka eyo ekigero ekimuweebwa kadara agambye atya kadara
kadira ma yu'tihi waliyul amri au naibuhu
ekigero ekiba kimuweereddwa ekigero ekiba kimuweereddwa omukulembeze oba deputy w'omukulembeze oyo oba omusigireewe amakulu ayinza okubanga mukulembeze oggwanga eno oba gavana w'ekitundu kyegindi kyabeera amuwadde tuyigawo kiwano bannange fa twerikiriya bulungi nti nno omuntu okubeera ng'akwatako ayiteekeddwa okubeera nga ekigero ekigero kyagenda okukwatako kyamuweebwa omukulembeze nekitegeeza ki ono nno munnange yateeka wali akawoofiisi ke talina mugabo ku zaka eyo era takkirizibwa kubeera nga yeeyita nti ye amira alaiha oba ensonga taweebwanga buvunaanyizibwa obwo mukulembeze wa busiraamu kubeera nti nno yalina okubeera ng'akola omulimu ogufaanaganako bwe guti genda maaso kitiibwa
agambye nti soma ne tafsiri ya imaamu al kurtubi ne tafsiri eyitibwa fathul kadir ya imaamu ashaukani ne tafsiri ya ibunu atiya nga bonna abo boogera ku aya ey'enkaaga mu suratu tauba nga bannyonnyola ani akola ku zaka oyo aweebwa zaka olw'okugikolako ojja kulaba nga bonna bannyonnyola nti alina okubanga obuvunaanyizibwa yabuweebwa omukulembeze w'obusiraamu so si bannakigwanyizi abeekolamu omulimu ne beekomya emmaali y'abeetaavu
kitegerekese bannange ezo natafaasiri zigenda nga bwe tuzikoonyeeko genda otundeku aya eyo gwe bayita amira alaiha yaani bonna ojja kulaba nga bateekawo kwakkulizo nti alina kubeera nga omulimu ogwo yaguweebwa omukulembeze waaki so si nti obwavu bunnumye tusiibuuse bannanye nti tukoze tutya tyatufune akawoofiisi waggulu kwako edi oba tukole tutya oba kumpi naye masijidi oba tuteekaawo twaziine nti bannange muleete zaka eno tubeere nga bwe tumala twetereeze tujjeko tundutundu tulituume eryaba amira ala zaka so nga munnange bangi kubagikuŋŋaanya bwe batyo bwe bafaanana wafakallahu aljamia lima yuhibuhu wayarda walhamdulillahi rabbil alamin.